kasanti asirika ye walabinji era ne wochi soma mu bitabo okiraba bulungi lewo nsoja n'obugambo munkuddemu oba nkusonge mu bindu az'omutima guluma okusirika z'empeke nze z'emmira kyenneeka kasanti asirika ye walabinji era ne wochi soma mu bitabo okiraba bulungi lewo nsoja n'obugambo munkuddemu oba nkusonge mu bindu az'omutima guluma okusirikaze mpeke nze zemira
sinisete yetusa
okusirika kulimo something
ichama chorizula
wanda mubesi kofunayo parking wewa nokuongere nyo kubanga kuzala binji sinisete yetuse bigambe binji tebikula mutima
sinisete yetusa
okusirika kulimo something
chama chorizula
wanda mubesi kofunayo parking wewa nokuongere nyo kubanga kuzala binji sinisete yetuse bigambe binji tebikula mutima twesimatuke byamabyo olulimi lufuge tweyogere bitira manya ekitufu joli tukirabira ku bigambo byo ayogedde ki Gerekochi soko manye tofuge songa rachi abantu bacha waganore bigambo byo
sinisete yetusa
okusirika kulimo something
ichama chorizula
wanda mubesi kofunayo parking wewa nokuongere nyo kubanga kuzala binji sinisete yetuse bigambe binji tebikula mutima
Bitono.